Toto, sauti ya Land of Voice.
Bibigi mikono,
zingatia makojozi, mwenzako nipo hoi nishakula madozi. Zingatia mchumba cha mapozi, sheria mkononi kuichukua siwezi. Zingatia makojozi, mwenzako nipo hoi nishakula madozi. Zingatia mchumba cha mapozi, sheria mkononi kuichukua siwezi.
Nipo hapa na kungoja toka alfajiri, kimvua mvua kinazingua mchumba wai. Requesti uba chukua taxi ujidai, ninavyo kupenda mchumba usigai. Oh, 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 na kungoja.
Siku fichi mchumba ukitokea, ile pesa yako ya kodi takupatia. Wo ucheshi mtumba umeninogea, ilo vogi ni lako au umesingiziwa. Fanya fasta mtumba nimezidiwa, hapa nilipo mwenzako tajifia.
Fanya fasta, mina kungojea. Fanya fasta, mtumba ebu tokea. Fanya fasta,
na ulina kulipia.
Fanya fasta,
mtumba ebu tokea. Chofia, usiofu mpenzi tazingatia. Si unajua na kupenda dia, bila ya wewe mwenza kontajifia.
Basi tena honey, baby, sweetie, dali, niambie basi mchumba uko wapi. Nipo hapa na kungoja toka alfajiri, kimvua mvua kinazingua mchumba wai. Westi uba chukua taxi ujidai, ninavyo kupenda mtumba usigai. Oh, 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 na kungoja.
Fanya faster,
mina kungojea.
Fanya faster,
mchumba ebu tokea.
Fanya faster,
na ulina kulipia.
Fanya faster,
mchumba ebu tokea.
Amini kwamba ni mimi yako Land of Voice Blandi. Kubali sana meneja Bianca Chopra, awe Sela Jay, na kubali sana utoto wa Mayoka, awe Kevin Devans, salimie mtoto Chokola, na kubali sana mwanangu Mzozo, awe Yanko Jeshi, amsalimie Lodi Siba, we Chogo Chuma.
Yeah, yeah.